aɗon kettini studio kalangu eɗen gondi jamɗe joyi wittore ka mintaji sappo e joyi kibaruji mum e fulfilde commune Omar Hammad Janganta o nani koye kibaruji. Nanni leydi Italie no liddoaɗenen soogeji KM4 nder leydi meɗen Niger. Fedde partiji ɓe ngala gaɗa laamu, kamɓen du noddi kengal nimɓe e famminde ɗumen. Yewtere meɗen pidiɗon hannde haltanana dow suudu Sawara hawjinduɗen sukaaɓe ummatore ɓe agades hawtade sigila ngam jonde jam e potal hawruɓe sukaaɓe ummatore ɓe leñi tati ngam famminde. Kori jam hirtemon yerno kalirannomi on leydi Italie adake no nildoanɗo enɗan nder leydi meɗen Niger soogeji KM4 ngam ɓeydude ɗo enɗan ɗum woni mane mbiye hollude ɗo enɗan dimma hano nimɓe dilloanɓe leyɗe ɓaleɓe yaade to enɗan leyɗe tubakoɓe. Yerno hoorejo gouvernement mo leydi Italie mbiyeteɗo Paolo Gentilino wi wakkati nodduno hokkoɓe habaru to enɗan alkamisa bittiɗo. Ɗum doni ɓe pamtina nimɓe ko soogeji fedde soogeji arande no waɗan ɗo enɗan kotta KM2 ko yaata ummo nder hitaande heere nde duuɓi 2018 noni ngam hawjaade golli tirɗi maɓɓe ko ɓeydata e soogeji tawanoɗi ɗo kotta ɗo enɗan mbiye ano looreji 133 e laanaji piroji 2 yeru no sarusi kawjiɗo habaru leydi Italie holire ɗo do ɗi soogeji KM4 no laatiɗi ɗo enɗan dilloanoɗi to enɗan leydi Irak yahande Kowet. Ano ko mbiyanni coordination fedde partiji ɓe ngala e laamu witende FRDDR ɓe région Niamey Kenga non ɓe ngaɗi hawrinde batte famminde ɓimɓe partiji maɓɓe ko ɓe ngaɗan yaadu metta e wurtaki ɗo enɗan 31 lewru décembre gara o kam woni ko mbiten Allah noonni batte majjuni mbiyeteɗo ɗo enɗan Soumana Sanda hoorejo coordination régional mo fedde FRDDR Niamey fammini nimɓe batte ɗum woni hawrinde maɓɓe nde.
Burtaki kimin kini waɗugo waranje e go'o lewru décembre min kawran min kolla mette ɓerɗe amin ngam himɓe fuu comi min gaɗa daane worre min murtono laawol séri'a mo jawdi gollirteni nde hitaane 2018 heno ɓe gattiri himɓe kawjiɓe e cuɓaki leydi men ndi seeni ɓiɓɓe leydi somi e torra kaɓe goni iɓe marire delle handen fedde amin de FRDDR mo coordination mo Niamey no weltoro e gattol junngo himɓe ngam min kawra min kolla mette amin woranje e go'o lewru décembre hitaane 2018 partiji ɗi gala baagere kamɓen dow ɓe gaddan balla maɓɓe to burtaki gaɗeteki ki.
Nani mbiya maire mo gallure mawde Niamey on o waɗi andinore 26 lewru décembre wittindu ndu e hadde joom en torkode e yilade seni futura waɗi nder leyamde 6 ndi ngol laawol ngol ɓe koƴƴi du hano ko hokkata ɓe laawol e hoɓottude mburuji ɗo enɗa nder gallure nde noni kettine nane ko mbiyeteɗo Moctar Mamoudou hoore maire mawɗo mo gallu Niamey on ko wi bandimi Habibou Garba ko yettide e makko.
Nous avons pris cette disposition pour une meilleure maîtrise.
Min jingi lawol golga hawjade no wodiri yo en torkoji ɓottoɓe buuri ɓaale ɗo der huɓere Niamey ngam nde ɓe ɓotti buuri di no wodi nokkuje ittaɗe to buuri di hana rufoye no wodi du nokkuje andaɗe to haɗadi rufe ɗum du waɗi komin ƴami ɓottoɓe ɓen golle subaka yande jeɗɗi fawara lasara yande 6 gaɗa yande 6 lasara ɓottowo fuu nangaɗo no rufowa buuri torko mum no nanguete jomum jukke du sikka fu wala buloɓe buuri nder bangueje ɓendu lawol gol no ƴewaɓe ngam curki buuri ki no sulnana himɓe iki ba ñawna woɓɓe du ɗum haɗi buuri wule ɗo nder huɓere Niamey neɗɗo fuu nanga no wula buuri to jomum no jukkete kamdu.
Alarba bittiɗo ni le gallure walam nder région Tillaberi nguluuji 2 mawɗi waɗi ngulu aran ngu kay waɗana ɗo enɗa ano mbi'en nder juura on ko laati to ande yehi wuloy nokkure to gortoɗe birete ko laati gortoɗe ujunaji tato kamɓen yehi wato ley sarusi kawjiɗo marol jawdi to enda yeeruniino biyeteɗo ajida munkayel abdu kawjiɗo sogeji pipa mo walam on haaliri ngoluɗiɗaɓo goddu waɗana to enda ley juura ko laati yehi wuloy ɓaade tawrande to endan gawri fa heewi nder bangeere wi'etende sungey yeeru duniino goto tawaɗo pottuɗo ko ɗum waɗi biyeteɗo isufu ibrahim isufu o yettidi e bandimi biyeteɗo iliyasu gumande nani ko wimi
konter on kam waɗi mas fadde ba mi yata mi darna konter on fut resirde gortoɗe de kay jaɓi wakkati on ɗon do fotodiri min tan woni ɗon kowa wala min tan do wawta warige bako baroɓe hiite gari fu tawi ge waɗi bononda ɓe tefi e barange diyan ɗan wala no wara no woɗiri gonga bononda waɗi ganto gerooɗe resete tatino resirde fu no wodi ko watta gortoɗe keme joyi e capanɗe joyi e nayi fa ko deki emu gam resirde mawne den to gortoɗe mawɗe ɗen tawa tawra kana e gortoɗe ko watta keme jeetati
caggal balɗe tati ko horaniɗo enda e fijo kantol hitande laabi koƴama yaade to sarusi ka biyeteɗo ɗenda samu kam woni nde bononda loore ma porpor waɗi ɓen ɗon jata koƴaniɗo e ɓuytude ɗo enda ɗum woni bonondaji laatiɗi no gaɗa nder jemma nde nyalande kettine nane ko horejo sarusi samu o biyeteɗo docteur karaji suleiman wi bandimin alamin washar do ɗi laabi ɗiɓe koji
wakkati noon mo nder mum bononde no yaawi waɗude misali de loore saamay gulu waɗan allah e petar mo himɓe gonno piya o hitaane fuu sarusi amin o no daara no waɗe ko himɓe gaddane balla himɓe amin keƴoray sanne amma min durwan ko watta wakkati fuu himɓe kaaja balla tawi miɗen mbaawi wallude ɓe miɗen tokkito kirirɗe na jewtirɗe himɓe miɗen pooɗa hakkilloji maɓɓe miɗen kaala nder radioji du ngam firtude ko'e maɓɓe miɗen mbi'aɓe e boɗɗo yaru yaru e awƴoro du no wooɗiri nder julɗe ɗe du e gaɗa heseese
all drug etc puis faire la fête de manière modérée
le jangirde ni to janginoɓe jangata mburto ko mbiten ɗenɗa école normale mo doganducci no tawda e ɗonda jande ekkintinol ɗiɗaɓol ko laati ɗenɗa ɗum ƴewtana janginoɓe goho goho fuu ɗum kay dartana no janginoɓe laatiɓe ɗenɗa hawjoytoɓe janguirɗe e fawari joni janginoɓe ligotoɓe laatiɓe no tawa ley groupe ɗiɗaɓo waɗananoɓe étole jande mum illu jue bittiɗo o ɗum saabi ɗo enda biyeteɗo abdu alassane dantata hoorejo sarusi kawjiɗo jangeji pamari mo duci fammini bandimi salisu tankari dow majjum
la première formation c'est une formation à distance
directeur yiɓe lokkoluji arta ekkintina gomnati du ƴami ɓe ekkintini ɓe hemre e nayo wonɓe nder lokkoluji tawaɗi nder commune duci de madarsa non jomum ardi naɗi jardin d'enfant noon naɗi lokkole andaɗo oni jomum ardi e fuu tawa nder ekkintinol gol gam ɓe paama no ardegal lokkol e hawju mum waɗirte nden gaɗa mum janginoɓe ɓe naatay janguirɗe to neɗɗo ekkintinte janginol kan en du ko mu'en waɗe miccintinen himɓe ni ko janginoɓe ɓe nder lebbi tati bittiɗi ɗi andal maɓɓe eta ekkintinol maɓɓe gol du ɓeydamɓe ɓe paama no jande mathématique e françire waɗirte
plina enseigne notamment en math et en français
e nder cuɓaaki gaɗɗi to enda leydi libéria biyeteɗo george woya kam woni cuɓaaɗo hoorejo leydi to enda libéria caggal no suudu hawjindu cuɓaaki to enda nder leydi ndin weɗno andinore mum o do ni laata kinana hano lattono bal kiɗɗo kal laatiɗo enda hoorejo leydi libéria keɗɗo dow hemre capanɗe jeegom e go'o to limnono bandi ko biyeteɗo joseph bokay laatinoɗo ɗiɗaɓo hoorejo leydi ndi no tawa du le parti biyeteɗo ɗenda elen john sorlef laatinoɗo hoorejo leydi kiɗɗo e nden ñalowma nayaɓo dow fijo dow ko duro to enda wongo no waɗa nder région to enda zender mbi'en kegal juura durwo naati caka nimɓe ñamey eɓe doso to doso yehi heɓoy ɗo enda goɓɓi joyi ñameydu heɓi tati e barab goto ni ko mara zender e maradi kemroy kandoɓe gaɗi ano goɓɓi joyi joyi hande subana o ni mbi'en mawde ñamey e zender duri to ñamey heɓi goɓɓi jeegom kamɓe duɓe keɓi nayi di fakkando kay e tilaberi to heɓoy to enda goɓɓi nayi tilaberi du heɓi goɓɓi jeegom nani wari joni du ni mbiyano laati durwoɓe ɗo endan ɓe camay nogay e gono ɗum ko laati ɗendan mbi'en hano maradi no wodi nayo, doso no wodi tato, etawado no wodi joyo. Pame duni favari joninde region Agadez, Difa, Tilaberi, Ezender, befui betauda ana duruwa pe goto goto, nyame itango dodi goto. Ama iduwa ilatade, ende duruwa wato hande lasara na de maradi ya de doso be buito. Enani favari joninde mbiye tuenda ano fede haujinde tuenda zido ndere gallu mete nyame. Pechigilake tuenda ewade uwani kof duruo zido klub samurai. Kamwani sigili tumfawata nogai enai leuru december bitit o tosudu wye tendu jado sekundum. Dumwadi kobiye tuenda tuenda ano klub Abdul Hassan hepi noku arano kampe klub mo sido. Dumsabi tuenda Musa Sule Horejo fede haujinde tuenda zido famini bandimi sumana Ahmad Domaju.
Ça concernait les jeunes.
Idum yewa sukabe umma tore fu debbo mabbe yaade gorko ma tawraado duubi jeegom fa wara duubi sappo enay dum siriyake dum wadi be pelle 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 tawade nyame den fu nati fijoji di fedde indirade olympique kamdu wadi irsigila o der wakkati goto o der fijoji di fu sukabe ben kulli nyanyal mum en minendu min kebi lawol subade der mabbe ga idun tawa der sigila ami fijoji jido gadaade di fu yeso amin gada ton doso sukabe nyame ben kebi barjari mawnidin denne hikka fedde nyame de holli nyanyal mum de hebi barke majjum du
c'est très bien rempli pour la ligue de nyame
nu wandane HCR fedde leddi duniyaru hawjine fille ferobe ledde mu en yaade ferobe ledde mu en tawabe dole leddi Niger
nu wandane HCR fedde leddi duniyaru hawjine fille ferobe ledde mu en yaade ferobe ledde mu en tawabe do der leddi Niger fedde de illa tati lewru me hitane duubi ujunaji didi e sappo e jeddi singi gollirde mu Agadez
dume fedde HCR de singana
fedde de singama ga hebande ferobe be worde e waddande be balla
moy adete hano ferode leddi mu
neddo doggudo leddi de wawa so ider mayri ganno hulato torre dalila dinam lenyol mum nyumum ganno jaahe parti nano jaahe fedde jinganore himbe leydi na misali gal leydi mun no tawa der kunu na der sa dorna mawdango deni aferoy leydi ma ba wawa so ider mayri kan ada hulato torre da na misali gal leydi ma don tawa der kunu na der sa dorna mawdango to fedde HCRD no wawi wallirima lamba amin ni wadu olum jeetati olum olum go'o didi go'o didi lamba amin ni wadu olum jeetati olum olum go'o didi go'o didi noddude lamba o fotay credit fukkin hakkillo ma wala goddo fere ando anoddimi de anoddi gollo amin gom famtinte no gada ko keba balla
engarta yewtere mede pindilon hawrinde sukabe ummatore be region Agadez hawtabe e sigila kawji do jonde jam e potal sigila ke illu nogay e joyade chapande tati e go lewru december dubu jinaidi e sappe jeddito andan der stade regional mo Agadez hawrinde sukabe ummatore manda majjum kam woni jonde jam e potal tawa hak chaka sukabe ummatore be region Agadez sabe majjum du golleji kewdi no wadoyte bandimen Musa Maman famminini be do majjum no be sukabe ummatore hembre be lenyi tati bella be tububbe e hausan ko be ko hawri e nyamde ko e halaji kewdi kettine nane ko be kali
yesitu nimmi tubu wi akana deni himbe no nangotili kan dum buri sembe komin gidi jonde jam tabbintina der region mo Agadez gangurnan amin woda mindo mi feddu mi wi ummatore kawrube wadi dana worde gangollida undo gambe mojjina ko watta gurnan lobban hebi jokkol endam non ko tabbintinta jonde jam mindo mi hausan kejo mi warana gamnin kawra min gido dira
ummatore men
de gandube ko sigila kawji do potal e jonde jamle Niger subi be sukabe e sigilade golleji gadoji jeddire nani ko Suleiman Mohamed goto tawado der sigila kawji do potal e jonde jamle Agadez wi
aujourd'hui tout ce qui se passe
handen denite wama bidan bongaku ku ko woni no wadi ummatore woni no gollidi dum wadi min chubi ummatore gan kambe fi o tewata lengi tati di didi tawa der leni gadoji hirnyere be ballan min e foodol hakkillo dow fi bonɗo o to faadaji heder ci'e mabɓe fa yotto nder koreji mabɓe. Noy watte ko jonde jam heɓe he fi bonɗo o, noy watte ko durwide ɗum acci.
Comment abandonner les actes illicites?
Battuɗi jooɗa kaalen e hiiroji no gaɗoyte nder nokkure nde dow filla potal e duu dow dillamɓe leyɗe ɓaleɓe yahde leyɗe tubakoɓe, kamɓen sukaaɓe ummatore jom en kampaniiji e fahande dow rafi muñodirde caka sukaaɓe ummatore. Ɗaman to kibaruji meɗen Fulfulde Tili kirten to jan hirti.